Zola kenhlanganis, kose kulunge. Gishintsha namagiya, kose kulunge. Lesi spani sami, asose sankathaza. Sankathazi, asose sankathazi. Asose ngahluleka, kuko konke. Zola kenhlanganisa, njenge athi ngizoba nyisa. Elo nishayi piti leni hit izokwenza umhlanganisa. Zola kenhlanganis, kose kulunge. Gishintsha namagiya, kose kulunge. Lesi spani sami, asose sankathaza. Sankathazi, asose sankathaza. Asose ngahluleka, kuko konke. Zola kenhlanganisa, njenge athi ngizoba nyisa. Elo nishayi piti leni hit izokwenza umhlanganisa. Futhi bangakudidisi. Bangakudidisi. Ay, bangakudidisi. Bangakudidisi.